studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadi watatu koki jande Mamadou Sama Sow gafandu hala jamnyalli sakirabe kedibe programme alimentaire mondial wadi noddango bangal kuteji nyaw covid 19 le sahel ngel e wi gollirende den soni wala ko dawra yalla sakude odo nyaw o farati modo woni e sifa ngurdam jamarande le journal meden e mamanna hala neddo mo selli e nyaw covid 19 o madame inna maywa go bom den hebude nyaw o leedi mali na jantono ennano o worri joni tiagal ko samtana nyaw o wattu sedam fadde fuddode lewru korka mbien fadde o mes na darda aslama en wattande hakkilo sanne dabareji sakkade nyaw coronavirus yalla pati geji nyaw yir wadi ngoni sembe kabaruji amen na hande kigide alkum sare noga e tatli avril 2020 bismillah sakrabe adadu yimbe cawibe mbien nyaw coronavirus le leedi mali na jokki beedade mbien na jatteji ngodude le leedi ndi hande noga e tatli avril 2020 woni temere taton en jeneyo cawibe nyaw mbiom cawibe nyaw o mbien na chapande jeddi jeddi sellube e noga e go'on iwbe e le tongande mbien wotere oni holitama wide o do nyaw covid 19 na jaba mbien hakude hikka sifa ngundam yimbe le hubbe mbien titallaji mbien e le hitande 2000 titallaji rafi ngura e le hitande 2019 nden no fedende holiti mbien soni dabareji piaka no yawiri titallaji di mbien choote ndedidi kedanna ko hebani en Ousmane Nyali Bouli do festango amnata djal
Elle wi programme alimentaire mondial pam adadi yim e jogibe ti ala ngura ana wabi beydade so dabareji pamaka e mudun e lebi gollobe onibe o adadu ana wawi hebude fa temede didi e debbe 10 million do e timore hitande 2020 save nyaw covid 19 o e lebi horeje kebal pam arif usen covid 19 an jogi kutteji mawdi e do yimbe be ngala sembe adadu be yimbe jogibe ti ala ngure ana wawi jabbade fa temede didi e chapande jeegon e 5 million hitande 2020 o adadu wonno temdere e chapande 5 million neddo de hitande 2019 ne un fecciano hakkunde leyde debbe sappo e joyi jogide tiidalaji rafindenagu kany e waltagul wakati horeje pam o sembini e nangondirde yimbe ngollida fa kada o torra mawdo e leydi ndi e lewi makko tiidal hono covid 19 so beedi ke e do tiidalaji ngure di ana wawi latade bonanda ko beyde du gollerde oni de holliti rafi ngure beydoto e nokkuje do rafi ndenagu wodi basi hakkunde janyidi weltagul wakkati kany e do tiidalaji keban goni mudum e leleede sahengel hono burgina faso niger kany e mali el nokkuje do basi goni e gube hesube ndemal worra no haniri fa warde tiidalaji jaag fulato wakkati tiidu rasannen dum beydan rafi keban ngure non holliri tongode ne
yalla hadde geegi nyaw coronavirus o yirwude dogotor embe holliti wiide ana haani lamkobe sembina couvre-feu o mbenne e hadde dun mben e ben haybude dun tabagul dabareji sakade nyaw o e wi mabbe lamu o na haani mben hunchande hore faabaaji mben e hettinde sere ngallure bamako do nyaw o buri fufa jogude sembe kedanna docteur Amsata mben Al Mustafa Maiga virologue to l'hôpital Gabriel Touré ko halni e telephone Ousmane Nyali Bouli do fostan kanko Nyali Bouli o
himbe battibe nyawbe be fu anakaani yaade ciudi dogotoro iyamube yewwe dun yo dabere arandere dabere ida berde no himbe tawrote le mobilaji di an haani waylitaade jama haana nyindirde le mobilaji lumo di dabere tata berde kabaru couvre-feu o an haani kanyundu fuddede illa wattu 6h kikide timma fa 6h bete dabere jidi fadi bame ana tiidi ka laamu o sini dun watte kanyu haani daranaade faabaade himbe yalla golle o ana laato hono yirani bomako dabereji an kani bamede do mudum neddo fu hana yaldude hana do nadde sabi sini andari le gallurende wonno ko nyaw o buri hebude sembe nenno dabere mudu an hani bamede o wattu nyageji gonde le lumoji di an kani penede dabere de laba de pisse wotu fu lumo godo non natirete an hani waylitede tayoto natirte kanya to yaltirte ana sedi
kala ngibe bedorade famu do hejo si otamani no mabbe naftorade bembal whatsapp numero 1 76 70 88 50 Viamo mbudi ya watake mbudi yu 37 321 wakkat jun o ko buri yimbe teme taton goni tawi be mbenna nyaaw covid-19 e leedi mali su wonno heddi be hen mbenna hewbe dunno celli hono madama inda mayga kanko wonno neddo ar mbenna arando hebude nyaaw o cagal ko selli ko mbenna fi won ko hoti ana wara handi kay mben jonte kewde hono fuf ngurdam makko wurri wakkat jun o keddana ko hebani en alisi se do festango mumnatu sende bu amnata jall
kambartan ko be haifama hemde nyaw coronavirus yimbele e galleji mun hey intinama e fere ka wana non dum wori heddi ina mayga neddo arando mo holitama wiide nyaw o anay mun le leedindi ka holitama wiide anaya e jonte kewdi joni o samtanama ina anditi wiide watunde o martinama kabaru wiide nyaw o anay makko dum jibino hakkile makko ka wakkati joni e wi makko gilla de o samtanama yimbe joppata fere
mi hebi gondudo lobbo neddo mo gondumi o yali hono makko nyande fu o waran ewde kan mo jokkan e lawi dentori dokkaridi mo wadanan kan nyandu an nyande fu min kam hettina ka sera hebi masala bangal majjum
e wi kejabe kabaru cellal leedi ndi nyawbe be coronavirus ana wonno e mun be chamti be kebe faaba dokotorobe jottinobe hakkile mabbe imade mun yo wallude be jawtude tiidalaji ko be kebino ka e wi ina mayga haje makko gottaki e mun
neddo tinnido sannen mi dabbike dun burgina jeyami mi andi yimbe mali ben jida kan sabe ko ngadami e bewe ande kesebe mi do andi gonga godudo ko wobbe kalta e anko mi hilla gonga sakititto andede ko biemi hande tan adno fu ana holi kan e bewe ande kesede nenno dum ana hede kan
ina mayga holiti wide wakkati joni o mo barkina dokotorobe be sawri mo e nyaw covid-19 ka o mun darda e guppal dogotorobe humanibe yewtude so nyaw o ana e yimbe be ciura joom
dabareji hudi kani huncinde hore fewde e nyaw coronavirus o keddana o do bataki sijo tamani
naftorade masque dum woni suddude hunoko mun e hinere mun ana jeya e laawi kollaade fandenden e nyaw coronavirus jonnon kaybe na sanne masque o tantan waawa renden kina beedene hen lotude juude mere den ndiyam e senorde wakkati fof e naftorade dihel hydroalcoolique kaybe na fa sanne masque o nde wota tan bawden naftorade dun o ma waawi rende ndu iwde leeruji tati so heewi fu leeruji nayi so niere itta masque o kaybe pad juude mere naatu e li makko ittrenamo no yaawiri ngattenamo e nokkurudo tun yuppete tawan jogi uddede donne don lotren juude meren ndiyam e senorde naftoreden diheledu hydroalcoolique pare jeggite fey jokkude e laawi kolladi fa keben renade coronavirus din don goni wakkati fu lotren juude meren ndiyam e senorde sakko du so en garti iude lengendi naftoreden nu dihel hydroalcoolique so ni tawi ndiyam battaki en so ren dillanayren dojja ngare no fu e le nawde juude meden tagal majjun so ni ren pifo den le mouchoir donne don patte namo neddo kala mo gontan bangi modon ngaden ko foti metre goto hakkune meden
wakkat jun o mbiyen hakkillaji aslam en fuf do fedde humanide mbiyen kabar football lewru korka woni e mudun fadde mbiyen wattu sede fadde den fedde oms no darda aslam en haybude sanne dabareji cellal yalla mbiyen hadde yirwere geedi nyaw coronavirus o keddana ko heban en musamali sisoko e do fashango amnata jall
fa pan indilara gol o nyaw covid-19 l'organisation mondiale de la santé anandardi aslam en tinno goddondira hono no wirani kanyum pan ina wakkatuji di kawrital wadata e mudun fa cakko o nyaw e lendu lewru korka OMS pami adi hokkude kaaki lotirdi juude kanyi e gel hydroalcoolique damude kanyi e lemisideje de o mo darta alislam mbe dun labbina le cuudi di fade mudun en nadde kanyi e sotinike julude o mo darta bendu homo fu wadda julugel mudun yowa e do daagoli miside gondi tondi de walda ana wadi noddango neddo fu matu wana cellido jogido tobbe cifotode nyaw covid-19 de fatiyaha ede misideje o mo darda yimbe nangabe o nyaw covid-19 dun fati kora e lewi OMS be yimbe anakani yoppude korka ka juni be tinnobe jokka e laawi i dogotor e mabbe ndokki bedi
fa hande wala ko wi mbien fedde ho conseil islamique le mbien leedi mali do dabareji le misideje e ndokuji kawrute fewde e covid-19 le lewru korkandu ka non to yoro so ton kenyana dental almami en bami anya darnu tafuna julde jama le korka lolurde tarawi bangi goddo dun to mbien naraton le nyorodi sel won puddube korka mabbe en hande alkamsare de mbien alkamsare hande dum won ko beeda e kabaruji kebadidi
Studio Tamani, yo faaballa mu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
gari ele kabaruji amman nandar mbiyan region ngaji amandi fa hande to yoro so ton ardibe misidem mawde mbiyan ardibe musidem mawde ngalurende holiti wide julde jama lurende tarawi mbiyan wala hikka mbiyan le korka wala fe le korka hikka kenya no noga idi livre avri woni mbiyan ko be bammi kado anya ana mbiyan wara jonte tati mbiyan hande ele mbiyan dudo miside odo ndedo miside dum woni ko darna mbiyan tafun julde jamben juma batte nyaw covid 19 o so bangal komni ngaji keddi didi be collectivité mbiyan be doman tafun yamrore hokkon se islamique so gaw ton mbiyan holtama wide gilla mbiyan ko kange yita ton cogu pelle mbiyan cogu pelle kanye jallo beedi mbiyan cogu beedi ke mbiyan den pelle wonno temede jetti joni yo te unyere e temede didi jallo gonno do unyaaji tati mbiyan debbe e sappu mbiyan ngabbi joni fa temede jeegom to kay tonno golirde cellal holiti wiide nyande alalbare noga didi lebru avril nyaw covid 19 o mbiyen neddo goto santanama li l'hopital alfsteni daw kay e wi ardibe be fa yottade nyande noga didi lebru avril chabande mbiyen go on goni cowibe mbiyen cikitaabe tawrede nyaw o sappo di don na chawi nyaw o jeddo na wondi sawrede do koro ton holtama wiide ana wara mbiyen balle seeden hande dabareji mbiyen pianadi piadi yalla sakka dabareji piama yalla sakka di nyaw coronavirus mbiyen le gulirde furuba nuku ka non yimbe le hobbe mbiyen jabay fi tabade dido dabareji di entimnar na kabaruji amen hande di do humpitinde on wiide batte lewru korkandu hejoji sio tamani kikide waylitoto mbiyen hejoji mbowdi mbiyen fudude sappo ben 17h yaade 19 yaade 17h yaade 19h mbiyen wartan 16h yaade 18h ka non yewtureji amen beten di kay heddoto do wona dum woni 8h yaade 9h15 dunim tak kontimta kabaruji amen do sedda mbiyen yewtere meden wawande